warka maantana waxaa ka mid ah muran ku aadan dadka ka soo safraya dalka New Zealand oo weli sii xoogaysanaya iyadoo dad waddankaasi ka soo dhoofay hadda laga helay gobollo aan heshiiska noocaasa hore ugu jirin. Victoriana waxaa laga dhadhansanayaa inay waddo qorshe lagu sii qafiifinayo xanibaadaha saaran marka la gaaro dhammaadka asbuucan, iyadoo sidoo kale isu diyaarinaysa in waqtiga Christmaska ama ciidda Christmaska la gaaro xilli waddanko dhan uu furfuran yahay. Ugu yaraan 90 reer New Zealand ah ayaa u soo duulay gobollada Victoria, Western Australia iyo Tasmania kadib markay ka soo degeen magaalada Sydney wixii ka dambeeyay markii heshiiska safar uu dhexmaray labada dal. Dowladda Victoria ayaa sheegtay in dad badan oo reer New Zealander la filayo inay soo galaan gobolka maanta oo Isniina, dadkaasna aan laga doonayn in hoteello lagu karantiilo. Ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalka Australia Michael McCormack ayaa sheegay in madaxda gobolladu ay iyaga mas'uuliyad ka saaran tahay xadadkooda, ayna heli karaan ayuu yiri macluumaadka dhammaan rakaabka ka soo degaya gobolladaasi.
The states have had access to the airlines manifest, their passenger manifest since October 16.
Gobolladu waxay heli karaan macluumaadka dadka rakaabka ee diyaaradaha saaran wixii ka dambeeyay 16kii Oktoobar. Arrintaana marar badan ayaa looga hadlay kulanka golaha qaranka. Marka hadday leeyihiin arrintaasu kamaanaan warqabin, runtood ma aha, ayuu yiri. Dadka reer New Zealand na waxay soo booqanayaan dadkii qoysaskooda ahaa, waana dad dhaqaalaha wax ku soo kordhinaya, ayuu yiri. Waana dad caafimaad qaba. 6 qof oo reer New Zealandara ayaa maanta ka soo degay Tasmania, dhammaantoodna waxaa la gelinayaa karantiin 2 usbuuc ah oo hoteello la dejinayo iyagoo qarashka iska bixinaya. Gobolka Victoriana waxaa laga diiwaangeliyey 4 case oo cusub oo coronavirus ah, iyadoo 1 qofna uu xanuunka u geeriyooday. Waa maalintii 6-aad oo gobolka laga diiwaangeliyey tiro caabuq ah oo ka yar 10. 14-kii maalmood ee u dambeeyay celcelis ahaan kaysaska ayaa noqonaya 7.2, halka qaybaha kale ee Victoria 2 usbuuc ee u dambeeyay celcelis ahaan ay kaysasku yihiin 4.5. Tan ayaa imanaysa iyadoo shacabka reer Victoria ay xorriyadaha qaarkood heleen maanta oo Isniina, iyadoo aan waqti loo qabanayn saacadaha ay dibadda ku jimicsan karaan. Sidoo kalena la ballaariyey inta ay gurigooda ka fogaan karaan oo la gaarsiiyey 25 kilomitir. Sidoo kale waxaa la furay timajarayaasha ama goobaha timaha lagu sameeyo. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay inuu ku tala jiro inuu ku dhawaaqo qafiifinta xanimaada kale waqti dhow.
This has been a year like no other, perhaps our hardest year. You know, we are more than getting there. Hopefully we can make further announcements this coming weekend. And certainly by Christmas we can be.
Sanadkan sanad lamida nama soo marin, ayuu yiri. Sanadkii ugu adkaa buu ahaa. Laakiin meeshaan rabnay waanu ku dhownahay. Waxaan rajaynaynaa inaanu ku dhawaaqno dhammaadka asbuucan arrimo kale. Marka la gaaro Christmaskana, waxaan filaynaa in dadku nolol caadiya ama nolol caadiya lagu soo noqdo. Waxaanu doonaynaa inaan sanadka cusub ee 2020-ka aanu ku noolaano ama nolol caadiya oo COVID-kuna jiro, laakiin dadku xorriyadooda helaan lagu noolaado. Booliska Victoria ayaa 125 qof u jaray ganaaxyo 24 saacadood u dambeysay, waxaana gobolka guud ahaan xanuunka ugu dhintay 817, halka dalkoo dhan ay u geeriyoodeen 905. Xadka Tasmania ayaa dib loogu furi doonaa dadka reer New South Wales bisha November marka la gaaro. Tasmania ayaa sidoo kale u furi doonta dadka degan Queensland, ACT, West Australia, South Australia iyo Northern Territory marka la gaaro 26 Oktoobar. Premierka gobolkaasi Peter Goodwin ayaa sheegay in go'aanka reer New South Wales xadka loogu furayo la bedeli karo. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian waxay iyaduna ku dhawaaqday xanibaadaha qaarkood in la qafiifinayo. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolka aan laga helin wax kaysa oo coronavirus 24 saacadood u dambeeyay. Gobolka Queensland waxaa ka bilowday codbixinta markii ugu horreysay maanta oo Isniina, iyadoo 2 usbuuc ay ka hartay maalinta doorashada ee rasmiga ah. premierada gobolkaasi Anastasia Palaszczuk iyo haweenta ka soo horjeeda Deb Franklinton ayaa bilaabay ololahoodii doorashada. Waxaana ololaha doorashada aad runtii looga hadlayaa waa sida wax looga qabanayo xanuunka COVID-19 iyo weliba kobaca dhaqaalaha iyo shuruuc la xiriirta dadka doonaya inay naftooda gooyaan oo loo fududeeyo. Premierada gobolkaasi Ms. Palaszczuk ayaa sheegtay in dowladdu ay caddaysay awooddeeda iyo shaqada wanaagsan oo ay soo qabatay ayna tahay cidda ugu fiican ee hogaamin doonta gobolkan inta lagu jiro faafka xanuunka. Wararka dibaddana, ololaha doorashada ee dalka Mareykanka ayaa hadda aad dardar loo gelinayaa iyadoo laba asbuuc un ay ka hartay maalinta doorashada madaxweyne ee dalkaasi Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isu soo bax ku qabtay magaalada Carson City ee gobolka Nevada, iyadoo tirada guud ee dadka xanuunka caabuqu uu ku dhacay dalka Mareykanka ay hadda dhaaftay 8.1 million oo qof. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhaliilay ninka kasoo horjeeda isagoo weliba ku jees-jeesay talooyinka dhanka sayniska ah mar uu sheegay inuu dareensan yahay inuu yahay Superman ama qof xoog badan ama awood badan kadib markii laga daaweeyey ama uu ka kacay xanuunka coronavirus oo laftiisa ku dhacay. Waa madaxweynehe
I took this drug, I wasn't feeling good, it's a transfusion as they say, and the next day I felt like Superman, I got up, I said what the
daawadaas ayaan qaatay, ayuu yiri. Ma aan fiicnayn markaas oo caafimaad ma aanan qabin. Maalintii dambana waxaan dareemay inaan Superman ahay. Waxaan dareemayaa sidii Superman oo kale. Haddaad u codaysid, ayuu yiri Biden, waxaad shaqooyinkiina ku wareejinaysaan China, waxaad mustaqbalkiina ku wareejinaysaan oo la wareegaya caabuqa. Wuxuu doonayaa dalkoo dhan inuu xirxiro, waddankoo dhan waa u xirayaa, ayuu yiri. Wuxuu dhagaysanayaa saantiistayaasha ama maqlayaa, isagoo ka ololeynaya magaalada Durham ee North Carolina. Dhiggiisa ama ninka kasoo horjeeda ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan Joe Biden ayaa ku booriyay dadka meeshay doonaanba ha kasoo jeedeene inay codeeyaan.
Time to rebuild the backbone of America, the middle class, and this time bring everybody along, no matter your race, your age, your religion, your gender, ethnicity.
Waa waqtigii la dhisi lahaa lafdhabarta dalka Mareykanka oo ah dadka dabaqada dhexe. Waxaa la gaaray waqtigii dadkoo dhan laysu keeni lahaa, midabkaad doontid aad lahaatid, da'daad doontid aad ahaatid, diintaad doontana aad aaminsanaatid, ama ciddaad doonta ama jinsiyaddaad doontidba ka soo jeed, ama ahaw qof naafa ama qof aan naafa ahayn. Arrintaasna waa samayn karnaa, ayuu yiri. Saadaasha hawada magaalada Beed qayb ahaan daruur 26, Adelaide waa qayb ahaan daruur iyo 21 degree, Melbourne inta badan waa cadceed iyo 18 degree, magaalada Sydneyna qayb ahaan daruur weye 23 degree, Brisbanena waa qayb ahaan daruur iyo 27 degree.